Ekitongole ky'ebyebisolo mu ggwanga ki Uganda Wildlife Authority OWA wamu n'ekya Uganda Police Force bigumbyemu obwana ateeberezebwa okukukusa amasanga era ne bizuula kiro 154 ez'amasanga g'enjovu amabise mu disitulikiti y'e Nwoya. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olwajja ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokubiri, ekitongole ki OWA kyategeezezza nti ateeberezebwa ye Francis Opiro eyakwatiddwa ng'alina amasanga g'ente 10 amabisse. Ono asuubirwa nate okuvunaanibwa omusango ogw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka eri ebintu by'ebisolo eby'omu nsiko ebikuumibwa wansi w'etteeka erya Uganda Wildlife Act. Senkulu w'ekitongole ki OWA James Musinguzi yagambye nti okwatibwa kw'ono kulaga engeri Uganda gy'emaliridde n'ate okwanganga obumenyi bw'amateeka eri ku bisolo by'omu nsiko era n'alabula abakukusa ebintu bino nti bo bakeeredde era nga bajja kukolebwako ng'amateeka we galagira naddala mu mambuka ga Uganda. Ekitongole ki OWA kigamba nti omuze ogw'okukukusa amasanga gugenda mu maaso n'okutaataganya ebyobulambuzi obungi obw'enjovu wamu n'embeera y'abantu gye bawangaliramu wabula nekiddiŋŋana okwewaayo kwakyo okulinnya ku nfa ete omuze guno okuyita mu bikwekweto eby'enjawulo.